ugu yaraana 17 qof ayaa lagu dilay duqayn cirka ah oo isniintii lala beesaday dhisme ku yaalla Rafah xilli ay Israa'iil sii wado ololaheeda milatari ee dhinaca hawada kaga wado magaaladana ku taalla dacalka koonfureed ee Qasa. Hogaamiyaasha Israa'iil ayaa rabay inay hore u sii socdaan iyagoo qorsheeya ugala dhinaca dhulka, balse saraakiisha Maraykanka ayaa ku boorinaya inaanay arrintaasi samaynin. Waa kan xogayaaga shandhigga Maraykanka Lloyd Austin.
The 1.5 million Palestinian civilians in Rafah is also a top priority for the United States.
Dadka halka milyan iyo 500,000 Falastiiniyiinta rayidka ee ku sugan Rafah sidoo kale muhiimad sare ayay u leeyihiin Maraykanka. Hadda waanu sii wadaynaa inaanu la wadaagno hadafka ilaa arka Xamaas oo laga guuleystay. Marka waanu ka wada xaajoon doonaa waxyaabaha beddelka u ah si loo beegsado unugyada Xamaas. Kulankii uu la yeeshay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil York Gallant ayaa wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin sidoo kale ku booriyay Israa'iil inay ogolaato in halkaasi ay gaaraan gargaar bini'aadamnimo oo dheeri ah xilli qasa qarka u saaran tahay macluul. Fariinta Maraykanka ee ku saabsan gargaarka Rafah ayay sidoo kale gaarsiiyeen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka oo uu ka mid yahay xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo waliba la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan. Ma caddayn Israa'iil ay dhag shalaq u siin doonto digniinta. Gallant waa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaana sheegay in ay rabaan in Maraykanku uu kordhiyo hubka u gudbaya Israa'iil. Waxaanu sidoo kale ka wada xaajoon doonaa arrimo muhiim ah iyo muhiimadda iskaashiga yagleelka iyaga u xaqiijin doona dacalka militariga Israa'iil iyo awooddooda.
We will also discuss strategic issues and the importance
Maraykanka ayaa siiya Israa'iil $4 billion oo kaalmaha sanadkii oo ay ku jirto $3 billion iyo $300 million oo ay qasab tahay in Israa'iil ay hubo kaga iibsato Maraykanka. Brian Finnegan waxa uu ka tirsan yahay hay'adda xasaradaha dunida ee ICJ. Xaaladda ugu fiican waxay noqon doontaa haddii Maraykanku xaqiiqatan uu isticmaalo awoodihiisa doorka mid hal dhinac ah iyo weli mid dhinacyo badan ba si ay isugu dayaan inay keenaan xabad joojin.
The best case scenario would be that if the US actually did use its abundant leverage
isniintiina Maraykanku waxa uu adeegsaday awooddiisa diblomaasiyadeed iyadoo uu ka aamusay qaramada midoobay taasoo keentay in golaha ammaanku uu meel mariyo qaraara lagu dalbanayo in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo halkaasi islamarkaana loo sii daayo lahaystayaasha gacanta ay ku hayaan Xamaas. Balse ilaa iyo hadda madaxweyne Joe Biden ma aanu muujinin rabitaankiisa ah inuu qoondeeyo kaalmo militari in ay jiraan dad ka soo horjeeda oo ugu baaqaya inuu joojiyo taageeradiisa Israa'iil.